Jolo, minungani wami vuno tolo. Uthanda imali nemoto, ungamjaji ushaya nefoto. Abaningi bathakela ngqondo, kodwa iphande imali kunakekela igogo. Akalali ebusuku uhlushwa thomo, ukuthi kusasa kumele athole omunye ujomo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Abaningi bathakela ngqondo, kodwa iphande imali kunakekela igogo. Akalali ebusuku uhlushwa thomo, ukuthi kusasa kumele athole omunye ujomo. Jomo. Jomo, jomo, azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Akalali ebusuku uhlushwa thomo, ukuthi kusasa kumele athole omunye ujomo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Akalali ebusuku uhlushwa thomo, ukuthi kusasa kumele athole omunye ujomo. Khona abafazi abaphila kabuhlungu bayeka isikolo, baphane ngomzimba uthole impilo engcono. Bese wena uyajaji uzenze ngcono, akuvele kwatela bo. Jomo, 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 awubaba abadida ingqondo. Khona abafazi abaphila kabuhlungu bayeka isikolo, baphane ngomzimba uthole impilo engcono. Bese wena uyajaji uzenze ngcono, akuvele kwatela bo. Jomo, 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 obaba abadida ingqondo. Funa ulungise zayizolo, funa ubuyise kwaito ngomhlolo. Ungangitsheli indaba zomjolo, mina umngani wami vunoxolo. Uthanda imali nemoto, ungamjaji ushaya nefoto. Noxolo, 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 sambe ke. Sure. 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 Sure.